Yep.
Say, naitwa Mangi.
It's Mama Naked.
Oh yeah. Oh la la. Oh mama. Oh la la la. Ay ay ay. Si ungwana, si umala. Nikikubali wezi kuwa sawa. Hauna uwala, hauna love. Uliniacha mina bomokewa. Unge subiri muda, unge ungojea. Kwani unge kosea. Kweli haya matunda unge kuombolea. Yota singe tokea. Awe uliweka vikwazo. Oe, oe. Ukutazama mwazo. Oe, oe. So baby, why? Hola, why? Oh baby, why? So baby, why? So baby, why? Oh la la la. Kipindi cha majaribu uliharibu, ulacha lipate tabu. Leo waja karibu bila haibu, tena macho makavu. Mwenye ukutaka isafari ikufanyie jambo we, usikali ukageuza na gari. Ukona ujirudie, awe uliweka vikwazo. Oe, oe. Ukutazama mwazo. Oe, oe. So baby, why? Ola, why? Oh baby, why? So baby, why? So baby, why?